Nomba pili buleni, kuchikope chalenga chine lubali. Yosefu, nomu anakashi chilende. Ukutendeka 39, verse 1, ukufika pa 20. Aba suluishi bashitishe Yosefu, nabo bamushitishe kui Gupto, kumuntu wale itwa Potifa. Potifa ali mulashi, mubufumu wamfumu ya mu Egupto. Lesa ali na Yosefu, eicho ale chimfya, elio ali palilwe muli fyonse ifyo ale chita. Apo pene, bamupele ubukalamba wakulalo lekesha pafya munganda. Yosefu ali umulumendo wa yemba, eicho umukashi wako wa Potifa ale mukumbwa ukuti babembu kena nkwe. Alefu aisho kuti abembu kena nkwe, lelo Yosefu aliishi vyo kuti, icho alefu aya ukuchita chivi, eicho alikene. Alibutuike ukufuma munganda, lelo umukashi wako wa Potifa amukobele mwilaya. Alisendele ila alia kwa Yosefu no kumubepesha kumulume wakwe ukuti alefu kupulumuka nankwe. Potifa afulilwe nganshi ne chichale ngele ukuti amupose muchifungo. Bushe, mulabepesha abakaele? Tonton kanyapo.